Pia wezi fika, it's okay. Kilo day wakikuliza wapi ambie, on my way, on my way. Enjoy your drinks, go smoke your cigar. Sicheza na life, don't talk my kida. Mesha nye ya mtazi, so ile kishida. Bora upoteze saa ilo sipoteze bida. Ring, 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 wanye hustling. Timu nilo chaguwa ni lazima kuwin. Wajuu, wajuu, wachini atabaki chini. Na uzuri sisi atufanani na nyini. Kila mtu atakufa na lake. Nyini, nyini. Si ndo manake. Kila mtu atakufa na lake. Si ndo manake. Jicho la juu juu na wezo katharau. Hii bahari na meza watu shajuliza how. Na safaa vipi ya mswenge with the sharks now. So don't bring me your bullshit kinyau nyau. You understand when I say akili kum kichwa. Kuna vitu na zandu na vijua. Kumbo mefichwa na vide ndo na kimbede mbede. Utaki kupitwa kihene hene kerede. Vipi utaka kushikwa ni kusomeshe kurasa kwa ukurasa. Twende ni kuoneshe kwa nini naitwa darasa. Somo la leo kukupa adapt you bastard. Alafu ndakuja kukupa sababu after. Chafya, ha, najisikia afya. Game ni ngumu kweli na wao ndo wanasafa. Ringia chaka, what now kaka. Mambo ya kujifanya a big cat paka. Mambo ya kujichanganya msata, kata. Wanajificha kwenye rap au kibao kata. Sema it doesn't matter, time inani kata. Minaishia hapa, wasema nao master. Kila mtu atakufa na lake. Si ndo manake. Kila mtu atakufa na lake. Si ndo manake. Kila mtu atakufa na lake. Si ndo manake. Kila mtu atakufa na lake. Si ndo manake.
Wadoza ni otani wakaja kututania. Tukikutana shindo kutuangalia. Tunapandisha maisha na hii kalia. Na Mungu ndiye anayesafisha njia. Wadoza ni otani wakaja kututania. Tukikutana shindo kutuangalia. Tunapandisha maisha na hii kalia. Na Mungu ndiye anayesafisha njia.